so my baby. Chumbani wawili daily. Yani mina wewe milele. I give you my money, say yeah. Please baby pull me up, up, up. 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 Wahala day, wahala baby. Come closer, nikikukosa. Nitakuja die nikikukosa. Haibu, haibu. Nikikukosa haibu, 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 sione haibu. Oh,